ZWAP.com.
This is high grade music.
Nimekuona toka mbali 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 we dada. Jinsi ulivyo mbika ulivyo sex we dada. Yani we mzuri mpaka we dada. Naomba namba zako nkupige we dada. Nimekuona toka mbali 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 we dada. So leave your make or leave your sex with data. Yanu mzuri mpaka ooh with data. Yeah, number number zako kupige with data. Data 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 samahani data. Kwani unaitwa nani, jina gani data? Napa mtani kwani kwa nani unaishi na nani data? Nataka nkweke ndani na sultani dada. Na tena sifanyi makuza, na kesho tunaleta posa. Na sita kimi kukukuza, katoto flani ka Mombasa. Ni mwendo tu wa kududusa, yuma chombo ya nesa nesa. Ni vumbi tu kulipangusa, kubonya bonya kutomasa. Yeah, na wala sultani, uliza hata majirani. Nisha kwa mapenzini, deep tena chini, chini kule chini. Mami, honey, jamani, najua it's not funny. Tango uwanjani mkupani, hatuna bari kuna bari gani. Kama baisa baby bakinami, tupendane mpaka uzeeni. Usijali kusu wafitini, watasema nini mtoto chill nami. Sababu kwanza wendo hani bani, wengine misitaki sitamani. Katoto kama Mombasa kangu mimi, mimi kama mimi, busy number one. Nimekuona toka mbali 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 we dada. Jinsi ulivyo mbika ulivyo sex we dada. Yanu mzuri mpaka ooh we dada. Naomba namba zako nkupige we dada. Nimekuona toka mbali 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 we dada. Jinsi ulivyo mbika ulivyo sex we dada. Yanu mzuri mpaka ooh we dada. Naomba namba zako nkupige we dada.
Break it down, bitch. Yeah.
Hey, hey.
Na vile olivyo cute na smart baby boo. Wengine misi taxi tamang wewe tu. Na kwako sijiwe ziko wa so true. We dada kongifaa moto dada upo juu. Ni kupeleke nyumbani kwa daddy na mami. Na wala sultani, we dada ni amini. Kwa natari kitu gani, kama ndoa kanisani. Tuwepuge mashetani.
Na tena sifanyi makuza, na kesho tunaleta posa. Na sita kimi kukukuza, katoto flani ka Mombasa. Ni mwendo tu wa kududusa, yuma chombo ya nesa nesa. Ni vumbi tu kulipangusa, kubonya bonya kutomasa.
L-O-V-E,
okay.
We dada hushikiki,
no way.
Na vile ulivyo mziki,
replay.
Nikubali nibariki, usisikize wanafiki. Wanajiuliza kwa ni vipi,
anyway.
Wanasambaza tu machuki, na Mungu baba nabariki.
Nimekuona toka mbali 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 we dada. Jinsi ulivyo mbika ulivyo sex we dada. Yanu mzuri mpaka ooh we dada. Naomba namba zako nkupige we dada. Nimekuona toka mbali 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 we dada. So leave your make or leave your sex with data. Yanu mzuri mpaka ooh with data. Number numbers I can copy get with data.
Break it down, bitch. Yeah.
Hey, 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 hey.
ZWAP.com.